Namaste.
Zamstreammusic.org.
Queenie K. Dice. HB's. Back to you. Wow. Love you, Patricia, Patricia.
We got another one.
Anuka hakuputuka, walikesele na kungula mbilila. And I gave you my heart, yose na watondele ngojile na kuhitawa. Jino lelo wangu chinjila, kuputuke kukula mbilila. Yami hakukuhana zangi, mujimba wa mike chingu chile yako. Hey, zangi yako shindiza, shindiza. Zangi yako fosinga, fosinga. Zangi ya mabegini, ya mtaya doviti. Hey, zangi yako shindiza, zangi ya kufosinga, fosinga. Zangi ya mabegini ya mtaya doviti. Hey, zangi ya kushinjiza, shinjiza. Zangi ya kufosinga, fosinga. Zangi ya mabegini ya mtaya doviti.
Hey, mami fole fimo na patefyo. Aswea narikute mwale kefyo. Tapadio fole fosinga. Ndaba bize fepadi bofunde pushinga. Hey, tapadi pofi chinjile papa. Umutima ni paliwe papa. Umutima ni watu ntila my dear. Nolo kukulusa pena po I fear. Nalikute mwateti nkushe. Kala mesa kuno tuisushe. Petinte mwe ilavu ya kama mukamana. Ule pishamu mebili mbita sakamana. Kudifyo tuntunde chitako kumbali. The business kila mwona mwimpali. Teti nkusende for granted. Fly fly never
one. Zangi yako shindiza, shindiza. Zangi yako fosinga, fosinga. Zangi ya mabegini ya mtaya doviti. Hey, zangi ya kushinjiza, shinjiza. Zangi ya kufosinga, fosinga. Zangi ya mabegini ya mtaya doviti. Hey, zangi ya kushinjiza, shinjiza. Zangi ya kufosinga, fosinga. Zangi ya mabegini ya mtaya doviti.
Building. I am this way to be so. Luki una kukenga attention. Bae use ya kula futwa tu imenteni. Zaku shia audio fire. E ukashia nisi aminika baya. Akantilai afesti na jike sheli. Ni uheu amina umweke sheli. Nake luki kaneka feeling. Bae utongosho kine amina kutiuli. Iluka kune kalanga wa upize. That's why wamona nga kuila voidi makozi. Hela na kusata mtima utihate. Undisa kumtima ukakata
mipei. Anuka hakuputuka, walikesele na kungula mbilila. And I gave you my heart. Yose na watondele ngojile na kuhitawa. Jino lelo wangu chinjila. Uputuke kukula mbilila. Yami hakukuhana zangi. Mujimba wa mike chingu chile yako. Hey, zangi yako shinjiza, shinjiza. Zangi yako fosinga, fosinga. Zangi ya mabegini ya mtaya doviti. Hey, zangi yako shinjiza, shinjiza. Zangi yako fosinga, fosinga. Zangi ya mabegini ya mtaya doviti. Hey, zangi ya kushinjiza, shinjiza. Zangi ya kufosinga, fosinga. Zangi ya mabegini ya mtaya doviti.
We got another one. Jojo Boy International. Wing God said them. Boy, I catch. Ara ticket Titus. See you on this one. Every woman, every dollar, Pachingola. Big T5, see you.
Zamstreammusic.org.